Youngstar Production. Eti mekuwa kama gumzo. Ndio. Sijui kwa nini wape habari, lakini acha tu, kamili ndo hii. Sikia, sababu ni moja na wengi wanangoja.
Hii ni old school vibe, old school vibe.
Born, prophesized to be rapper, standard until I gone, no I can eat a winger master. If I had to learn a lesson, but my pen is clean. Daily I focus on one day I must win. Reality is standing strong, kwa nimbishi nyota ni nayo. Every day I live alone, wezi fata zangu nyayo. I make my own choice when I get one chance. Here down on the sun, no one could judge a man. Being a master on the mission, as remember top vision. Rashas man, having a clever plan, but don't make in competition. Clear here information, my mission as a rider. I never close my eyes, but being a thug nigga, you have to be wise. Revolution system, sorry if you're victim. I follow the mainstream, na hindo rap team. No manage on my page, I made without a gauge. Kwa wenye kili butu, hii ni hardcore movement. Chumaika kina kutu nime maintain. Many years kwenye game do na explain. Na make my own changes, no one gonna replace. Na twist kama coil wako down kwenye soil. Hii ni old school vibe, jaribu test the feeling, which is your tribe. Jibu kama uko willy, wengi wana keep distance. Hakuna wakubesha, najua tuko difference. Wengi awaja sika, bado ni wingers. Yule wa picha sita gonga kick kick snare. Hapa nimekolea, hivi navyoongea wengi wana hisi nitapotea. Nasema nilikwepo, milele nitakuwa mnyama mkubwa toka ghetto. Riders wanayojua, daily kuban weed na zoezi ya kishua. Shit,
hii ni old school vibe.
Again, nimerudi tena. Can you scan your brains? Mushika nasema, ever never stand behind. Ukitaka kufaulu, ukiweza rewind, no wapige nduru. Keep your eyes on light, because the world is wide. All the time think high, never run beside. Stupidity they serve for you, mentality grab. Wawekavyo mipaka, tunapanga kanuni. Scream out motherfucker, nanza misa muhuna. Nabebwa na media power, ukwa napata order. Soon hata expire, na hime buka border. As a wise man, keep your choice, gain your plans. Add your own formation, it's your time now to shine. Hini boom, heavyweight, inalipuka kwa city. Nasikia hawawezi kuflow hivi na biti.
Nasikia hawawezi
kuflow hivi na biti.
Darasa ni huru.